Everybody wants to be free, be free, be free, be free, be free, be free. Everybody wants to be free, be free, be free, be free, be free, be free, be free.